zako mta wanakufuata twende pata kusema mchana watope watakutupia usijalie utasimama kidete kidete nawe nasipe moyo Kita magumu jipe moyo mpendwa we mshindi utapepea hey. Tia sikio la konta wanakufuata wata kusema mchana siku wanakos matope watakutubia usijalie utasimama kidete huyu na we
Haleluya. Kanisa la Bwana limebarikiwa. Hautaiomba bali utapeana. Haleluya.